usafi ambayo muona tumeanza nayo kwa mwaka wana support kabisa. Saizi wananchi wanatembea vizuri town. Wale ambao ni wachuuzi tumesema pali wanauzia ni kule kwa back lane. Wale walikuwa wameka signboard zinafika mpaka hapa. Watu warefu tumezipiga maheda kila siku, tunazigonga tu maheda tukitembea. Tumezitoa ili mwananchi atembee vizuri. Si hata unaambia umekanyanga nyanya yangu. Si hata mtani mko nayo pesa wanazauzia hapa. Wakuje wauze kwa estates na kwa backlands. We will continue doing that. Now the next step, wale wote ambao wako na buildings kwa CBD, tunatoa circular kesho. All those buildings must be painted in 90 days. In 90 days we must have a fresh coat of paint. Sisi tunafanya mambo ya mabarabara, nimepata hela na nashukuru rais. Hapa Jogoro tumemwona.